Do you drink?
No.
Are you sure?
I mean, like casually, like at a party or a wedding or something like that, you know, or at like my house, alone, every night.
What do you drink?
Just like a glass of wine at dinner,
Okay, that's healthy.
and then a shot of tequila,
Okay.
and then another shot, and then a few more, and then some more, and then I usually pass out, then I wake up, and I take a few more.
So the answer is yes.
Yeah, I drink.
Look at him again, boy.
Sniper.
Nina kutu hadi kwa booth mukula itina Flex na ngeos jina ke makena Ako fine fine man chida mba mbatena
She's hated by many, loved by few Respect
DJ Raji the Sniper.
Monana, tu na upaya, fungua ta kani disha tu kunya.
Look at him again, boy.
Imagine ka kunya ta kamu topa suwe. Oka! Ati panga. Inarita wakanga sta. Panga panga. Inarita wakanga sta. Monana, tu na upaya, fungua ta kani disha tu kunya.
Look at him again, boy.
Imagine ka kunya ta kamu topa suwe. Oka! Ati panga. Inarita wakanga sta. Tunasanga tukimanga funga Ikilesa na dimanga shikonde Utapepo na upepo Adipombe Tunakunyo joma pepo Adibonge Tunashindanga kwa temple Lewa seni kulewa kuchuchuma
Kulewa kuchuchuma
Kata kemba ni wanze kukuruma
Ay wanze kukuruma
Kausi mami wetisha motirima
Wetisha motirima
Kulewa kuchuchuma
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 Mwa mbunyota mina kwenda kukuruma Kani krum na keshi ya tu irima Ziki shika manzi nanga madrama Silver boy bina penda chuchuma 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 You and you We na we Unapenda kukata waba Kulewa I say kukata waba Unapenda kukata waba
Lewa seni kulewa kuchuchuma
Kulewa kuchuchuma
Kata kemba ni wanze kukuruma
Ali wanze kukuruma
Kausi mami wetisha motirima
Wetisha motirima
Kulewa kuchuchuma
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 Zangu ni makolo, si maslim Mina pena big big, si maslim Haga haga big big, si kaslim Kanari yang lasi, ni malim Tukifika base base, wana tik Wana buwa bra, wana shoma tik Kwani we, buda bado uja ti Buwa short, buwa shop, muna ti Inuwa, chapanisha kitu bonda Miu chapanisha hadi inakonda Na masingo takwe kwenye anakonda Jiki jiki heavy heavy tukiranda Jiki jiki heavy heavy tukiranda
Lewa seni kulewa kuchuchuma
Kulewa kuchuchuma
Kata kemba ni wanze kukuruma
Ali wanze kukuruma
Kausi mami wetisha motirima
Wetisha motirima
Kulewa kuchuchuma
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 Sikia kuna bash, ne konyo agodua Konyo agodua Sikia kuna bash, ne konyo agodua Konyo agodua Osio, niye shari kido mnyama king Toka gina haha kuwa munda ting Hini bukla imeja mawazimu Na hini party nimeja mawazimu Ona nikina akona fida Na akona inati kuliko fida Nagikoyo nengo muminda Nagikamba nengo mukinda Jetereire au mekahida Wake nitoga dinda Naka nika mechi nini tashinda Walai guys nini tashinda
Atipanga
Your dad warned you about this DJ Your mama approves of him And your sister is dating him
Batena
sio ndama. Mini simba tena sio ndama. Nimekuwa nikiwa andama. Muda mwingi nikiwa tazama. Zigo boring tena za fanana. Nguo bagi tena za kimblina. Kuatani je utawezana. Mimi baba tena babetana. Baba tena baba ya etana. Chepukati, 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 chepukati. Sefi sepi na step nikiringa. Juu ya look fine dula ni Adidas. Tukimoke juwa watabuya. Ili sayla bogi ya wajanja. Kiaji ulisikia wapi dinga. Tunadai ship kamna mizinga. Mina penda bomb bomb tukipati. Mina saka nitapata. Nizipata nipate kupeleka mama tumapate. Alepiza na makuku leta base ni mamate. Kisha bomb 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 dedikate. Chepukati, 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 chepukati. Ngoja 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 ati puta nilisikulisa masitu na kudea. Usenge ni usenge usitulete ujinga uburuke. Na matenge ni matenge na mapoi washikana wa wapemete. Usenge ni usenge usitulete ujinga uburuke. Na matenge ni matenge na mapoi washikana wa wapemete. Nimechiblock ndomo nono nani kipuke. Acheni kibiti juu dem amefika. So fine kama tzaungata. Tunachafua mpaka disco matanga. Yesu akirudi atapata kameshika. Niko na miracle nafanya miujiza. Long time nimerudi na sidishi. Industry niko official bila suti. Mbogi ya sailors unajua kametiki. Wachapeshe updates za mtai. Chepukati, 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 tumezunguko na mangoku na pia KFC suku langa tumangoku. Hapa ni wapi tumezunguko na masoku. Disiku sota itakuwa tu ni magongo. Kabu kuchunduka itakuwa ni magongo. Mbue mbue itakuwa ni magongo. Kabu kuchunduka itakuwa ni magongo. Leku pati ni dunda. Pati ni dunda. Na madem toka runda. Bibia onji vodunda. Amekampu ni munda.
Na nitembe kujiburudisha. Toni seti madoto kuzikishika. Jumini gazla. Mugadirange gazla. Mugadirange. Na situkulienda jina lalanga kwa mtaro. Na njilala kwa bedi nimetoka kimtaro. Tinjo tinjo zangu nizarabu. Tinjo tinjo zangu nizarabu. Sema tinjo tinjo zangu nizarabu.
Na kupati ni dunda. Na madem toka runda. Bibia onji vodunda. Amekampu ni munda. Atile kupati ni dunda. Na madem toka runda. Bibia onji vodunda. Amekampu ni munda. Aina aina mere terengunda. Nimduza tuzare terengunda. Aina mere terengunda. Nimduza tuzare terengunda. Aina mere terengunda. Nimduza tuzare terengunda. Aina mere terengunda. Nimduza tuzare terengunda.
Nilesha fiatuna
itafuaka gaifafa itaharibu buruenka imewaka demako ametoka tu na makanga hi hi ina kama tanga nasikia mrao mlangoni bibi songa ni maoni titi pigo miti ni nanjoti kipi sunyamaze ni maoni kipi una ngozi na menunzi tipi nitatumia nikigora
ngozi nakupati ni dunda na madem toka runda bibia onji vodunda amekam kunimunda atile kupati ni dunda na madem toka runda bibia onji vodunda amekam kunimunda aina aina mera tarang dunda ni tu za tu za tarang dunda
Ni mali safi leo niko ngwati za Mia Khalifa yule mama mshinda kabisa anataka hadi kanisa ati pupu ati ndani ya kanisa anataka mastingo stingo 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 akibeni mastingo stingo stingo stingo
Mi mama yangu akunizani kuja niteseke hivyo nikufe sababu ya mastingo amechonga unataka kumweka na cobra style helicopter
stingo twende left right Nakoni weni msani unataka mic yo Twende hii side Staki ya dogi nataka bite Akini pelo ni mababu Nati Nianze kigugu mizi leo Ati gugu ga. Leo ni kamote nataka za mkamba Taka ni mkate na kuja na panga Dudu manyoa utawasho na njwanga Kani manyanga na kuwa makanga Leo kuku inakulo na kanga Adi outdoor anapenda varanda Ngoma ni banga Jumchuma inakanga Changa inafanya na teka machwara Kwa kibanda nilibonda na kigomba Meditation na nasikiza tu madoba Mboka soka kitaka Dizi na mpea magomba Tonga nifanye kigwegwe kamari ndagambo Royal bibi ya rusi Leo niko rambo Leo niko ngwati za Mia Khalifa Yule mama mshinda kabisa Anataka hadi kanisa Ati pupu ati ndani ya kanisa Anataka mastingo Stingo stingo Stingo, akibeni mastingo Stingo, stingo, stingo
Mi mama yangu akunizani kuja niteseke Hivo nikufe sababu ya mastingo Amechonga unataka kumweka na cobra style Helicopter
Stingo, bebu webu come Show them, shock them, bang them Only good work za girl them One then, kill them Si anataka helicopter Wacha nianze na chopa Oka inda stakiza ocha Wacha ujingo kianza nda focus Uwache kuring Smile and pose unichenchia mastylo Angle ya dhambi Waniwe ni shaito Akisho machozi na mponia makwaito Attention majam
Noti zikita Yo, karoti, video on Yo, tesebana na kare Yo, minakuja na jampu Yo, my friend
Jake and Day on the beat
Leo empaka ni bebe Leo niko out, nimekuja kutesa Kesho siko job, nikulala popo Weka leta drinks, tunakunya kumaliza Usione kane Pewa tupo silambe lambe Wapiche seko pande kane Ngango, whiskey Hanjam, hanjam mingi Minataka joni teke toto Na msupa tulewe hadi kesho Shots, kamino Bodi, bodo Chapa, toto Ukimaliza, kiyo
Kiasi mkono kwa slit Sit down pon it, let me wind up on it Kaufiki bay, wezi toka na receipt Tupa luga kwa DM, nizo ovyo Ukini chiki IG, jua ni kionjo Mamboto safi safi, ma selfie za opo Manzi kami, wezi pata si uongo eh. When you see me gully creep, would you back up slowly When me stand up on the chair, sit down pon it The kitty clean, I skid up on it
Kashata na shusha kani dumba Cheza sakata jugenge kani rumba Kani mazili wa geto kuna mboka minja fanya karenju Eri npige fea kuna dinda beba wale ju Eri mbaka cheo roshe mina pige karenju Eri mabrandi ni machana na mabale Alekum salam niko kando ya karim Na viding niko dungi niko dim Na ni jing leta jing Staki whisky nita sin Staki dim ching chong niko changli Mini jetli Honda Isuzu na Danny Bentley Wa Ameteko akafiro na kidole gumba Wa badana ningora anamimba Wa nasiti maza shola kani dimba Wa
When you see me gully creep would you back up slowly When me stand up on the chair I see don't pony kitty clean, I skid up on it Me body physically fit, book up on it Mbogi genje kuja na mati
Yenge sisi najua ni kuwa mocho Mikirao na rauki ya kuwa mocho Kuwa mocho Riang ni kuwa mocho Kuwa mocho Riang ni kuwa mocho Yenge sisi najua ni kuwa mocho Mikirao na rauki ya kuwa mocho Kuwa mocho Riang ni kuwa mocho Kuwa mocho
Na wako kila za kivula Mongo posko itani chula
Na wako kila za kivula
Mbogi genje
SQ on the beat
Yenye sisi najua nikuwa Yenye sisi najua nikuwa mwa Mikirao na rauki ukiwa mwa mocho Riang nikuwa mocho mwa mocho Riang nikuwa mocho Yenye sisi najua nikuwa mocho Mikirao na rauki ukiwa mocho mwa mocho Riang nikuwa mocho mwa mocho Riang nikuwa mocho
Niko kwete niko zana be kana shi Nimoani Niko kwete niko zana be kana shi Nimepandisi ya mbanati Juni nganya re Kuna vile nimekana fi Nimebana shi Mbutu nimenda sumbe na se Juni kona kish Saubaya nikinja na mo Atire nangwa Makangede na wanda na su Juni koma si Malego na mungana zi Sosi na masi Na wateki adi wanati Ziki wa mocho kanga mbaka wanjifo Mbogi yake ni kupuachi kama wakido
Ziki wa mocho kanga mbaka wanjifo Mbogi yake ni kupuachi kama wakido
Genje street sinajua ni kuwa mocho Mikirao na rauki ya kuwa mocho Kuwa mocho Riang ni kuwa mocho Kuwa mocho Riang ni kuwa mocho Genje street sinajua ni kuwa mocho Mikirao na rauki ya kuwa mocho Kuwa mocho Riang ni kuwa mocho Kuwa mocho Riang ni kuwa mocho
Niko masongi wetegea ni jimes Na kunyoku miuri and kujibless
Leongware mina staga na ref. Kaibada watazama ziki arrest. Kwa marila minda zi release. Juwaga muse mayutu alini breeze. Uwe rose la charge kiss mat. Nikirandre na kwa gashida na za kunyami usakanga kwa kiss. Toa choo kukizi digi kabisa. Dirty me says it float me go deeper. Kuwa mocho mbogi ni kuwa mocho.
Genja streets unajua ni kuwa mocho. Mikirao na rauki ya kuwa mocho. Kuwa mocho, real ni kuwa mocho. Kuwa mocho, real ni kuwa mocho. Genja streets unajua ni kuwa mocho. Mikirao na rauki ya kuwa mocho. Kuwa mocho, real ni kuwa mocho. Kuwa mocho, real ni kuwa mocho.
Mbuku jo, nimekula mbuku jo. System jo, imeninyi makazi jo. Degree yangu, ni urembo jo. Mboki jo, inataka dishi jo. Inabidi tuwateke, wa mocho. Tupateza machwara, wa mocho. Utanipata zabe, kanashi. Mucha na maini, si mabati. Nikichora vile ntateka tuwadhi. Nite mkulima na mimea. Mkurugenzi wa kutipulizia. Kuwa mocho, ndio riba.
Boza, tukolo. Boza, tukolo. Boza,
tukolo. Wabebe tena. Wabebe tena.
Boza, tukolo. Mama bang bang bigi tukolo. Boza, tukolo. Mama bang bang bigi tukolo. Tukolo, 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 tukolo. Ata ukitoa logo tukolo.
Niko knocked, na matiri umeza piga chok. Ni afande bila tengerere but nime cock. Niko juu ya nganya, majito nyanya. Kibibi nikikuja kile single tutafanya. Anaipenda lakini utoka raba. Zangu nikushika na nichape bila raba. Shot saba, kuwa kaba. Kama kamebeba ninacheza na masiana. Kwela venye bigi ninapanda kama lada. Knockdown, touchdown, baby calm down. Downtown, kuwa beba mbaka uptown. Tuko lock, makejani uneza go down.
Boza, tuko lock, tuko lock. Nama bang bang, bigi tuko lock, tuko lock. Boza, tuko lock, tuko lock. Nama bang bang, bigi tuko lock, tuko lock. Tuko lock, tuko lock, tuko lock, tuko lock. Ata ukitoa lock, tuko lock, tuko lock. Tuko lock, tuko lock, tuko lock, tuko lock. Ata ukitoa lock, tuko lock.
Sezi choko zana genge muwa choko zana hii. Na choko zama zekere mbaka mutoni tina juni busy meni ngora. Busy na nipima, busy na ningore kini ngora muifira. Busy kini bamba muipiga makumbi. Nese tuka gafiti nipiga na 6-9, oh my. Choko zana hii na manadi. Choko za karazi kadidika sagani, oh my. Choko za wajue tuwa gopi. Choko za wajue trending na tuto. Kini mina manadi na tuko locked. Cheki tuko locked, jege tuko locked. Aye.
Boza, tuko lock, tuko lock. Nama bang bang, bigi tuko lock, tuko lock. Boza, tuko lock, tuko lock. Nama bang bang, bigi tuko lock, tuko lock. Tuko lock, tuko lock, tuko lock, tuko lock. Ata ukitoa lock, tuko lock, tuko lock. Tuko lock, tuko lock, tuko lock. Ata ukitoa lock, tuko lock, tuko lock.
Tuko backstreet apartment. Tukimachoka na magala makeki. Mali safi safi ni mapenti. Kidogo wakaanza misbehaving. Jua gode, jua tembe, jua coding. Madiyuti usi na levi vidindi. Na kushow this site ni kulit. Blue eyes lio pombe legit. Dogo dogo tukiseti mindo pedla. Kingpin ni mwashika kastika. Look sofi ka Nairobi West nigga. Kuwa teka kuwa kunyo sima ninjas.
Boza, tuko lock, tuko lock. Nama bang bang bigi tuko lock, tuko lock. Boza, tuko lock, tuko lock. Nama bang bang bigi tuko lock, tuko lock. Tuko lock, tuko lock, tuko lock. Ata ukitoa lock, tuko lock, tuko lock. Tuko lock, tuko lock, tuko lock. Ata ukitoa lock, tuko lock.
Mini most wanted Nairobi. Wezi stop reggae. Uliza manadi, wanati wame D. Wezi stop reggae. Ate war.
Chapa jona dondoka, ey, dondoka, dondoka,
DJ Raji.
Dondoka, ey, dondoka, dondoka, ey.
Yeah,
asante ya bunda una mateke nikikuna uta umota na stelte waveve jozi kibundi mskakokote wade bindo iso daba zitokote anata ikuna sijo tebo nge matope na taindisi na pandaka sni matope scam fast nip stone enda kakope magills busy wana ball kuliko makrome
nankipata naipima pima naipanda na lima nankipata naipima pima naipanda na lima naikichapa jona dondoka
Sikiza kuna dudu na mibeba Tiki ndani ya bukla sita tisa Kileka na kata kata tepangwa Sito na kwa jiko kata tendwa Black kuliku jangwa na stingo ikatubamba Tukapatangwa na tanzia na tupanga Aka tupanga joki anapatia nanga Ata makase ali wapatia nanga
Nankipata naipima pima naipanda na lima Nankipata naipima pima naipanda na lima Naikichapa jona dondoka 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 dondoka
Kana za kipasa pasa vuko za mati Kana za kipasa pasa vuko za mati Kana za kipasa pasa vuko za mati Maringi, kana piga shot nacha alama ya kidi Nata piga noise daru ataka nipiri Oh piga noise daru nataka papiri Ata kutia maudabu maithe api Inajua umeiva jo kakinyaru na
Aroka kiroma Akipita nasikia kuririma Mini hard work sita kupima Ambapo nataka kuchimba kisima Mi napenda nyama siskuma wiki Mi sifugi mnyama kama kuliki Ntamweke mchele kama basi fiki Nasikia unapenda kugawa Twende ni kudunge kidawa Chuma iko ever ready paka power Wa 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 Adi chupa ya mzinga imezama Ichose, ichose Yangu kubwa mami haiwezi chose Ichose, ichose Adi ni uchungu nenda pole pole Ichose, ichose Kama huja wai nanza na ndole Ichose, ichose Nina mori leo lazima ichose Hii ni kubwa usilie ivumilie Washa kufa basi wasi tusikie Paka jail jundo usiumie Na kama ikondonyo itabidi nilipie Anakulanga ndizi na maganda Amebeba ye ni mchaka wa Uganda Atisi wezi bila kukumanga Skiza kutu haitambui kitanda Ananjani na njani kukulana Mtaka cha mfunguni ni kukinama Geli ni cha baba, cha mama Tingisha tuta chuma imesimama Ichose, ichose Yangu kubwa mami haiwezi chose Ichose, ichose Aji ni uchungu nenda pole pole Ichose, ichose Kama huja wai nanza na ndole Ichose, ichose Nina mori leo lazima ichose Minapenda paka inapenda kubonya Nani apana paka inapenda kubonya Napenda paka nikinusa sinche mui Siku dai jenke kusa tui
Oh, welcome to DJ Roji's house.
Zenga, piaka
kawa mifunja agenda Sibisha nangi squeezy niko busy Nataka ni blaze a Bentley na mabigi Kunanga mtane za kula baridi Uda kila esto jiji ni na bibi Kalale
Unakulanga Ferrari
Kalale
Ushamawe kahalware
Ni kalale
Unangia mingi kahao
Kalale Hey, yati yati nini kem kem Watagwane, watabai mister Kasi ganje, haini saidi Watagwane, watabout it Bro man, kona dai beef kalale
Lale, lale, la
Kalale Hey, yati yati nini kalale
Lale,
yo, yo, yo Kalale
Papa Fadela kime baki ni kuchengi wa statue Nusia chendula inje na unajot kwa paipu Tuko up de na tiki mbugi yote my crew Masilva ndo zmeja kama Manchester Blue Kem doli kwe nafanya gani dos daro Papa God sunyonyeshe ganji kama flako Ni ya disema figa makoma na maziro Firi suni tabidi nikisonga nikiprado Fan after fan kwa chukua wati kam Na maliki wa safi ongezebe ya bida Wasoro kuwa punish kukepia kaki flag No kizidi kulegeza ndo take your mata
Kem kem wata guane wata vai miss Miss Kasi ganje, haini saidi Watagwane, watabout it Bro man, kona dai beef kalale
Lale, lale, la
Kalale, hey Yati, yati nini kalale
Lale, lale, la
Kalale, hey
Katugongi pesa ni upu Katugongi pesa ni upu Katugongi pesa ni upuzi Nataka kuwa na shares kakuzi Nijenge uko nyali Ini nice nikikunywa sharubati Ukirushwa manzi kalale Kompe ni kompero safe Bazo, bazo Mi ufanya peace na mabazo Sipende chali ya mewekwa Unalipiwa nyumba rwaka kalale Wanaumu wakiongea kalale
Hey, yati yati nini kem kem Watagwane, watabai miss Kasi ganje, haini saidi Watagwane, watabout it Bro man, kona dai beef kalale
Lale, lale, la
Kalale, hey Yati yati nini kalale
Lale, lale, la
Kalale, hey
Kani kumboka wasibisha ni na wale Afubuda kwa igem, mindo kuchezanga malale Na kuja sono nye mkikujanga wanane Na ukileta usoro na kupiganga mabare Wewe kalale, hapa mkwa watu wakale Juna tafuta waniko hapa na pale Nesipu njipa mina hami ya kitale Kaposho mipale na punguza ukware Ukware, zofa koza kupati misi sare Sisare, jubado mindo tembe ya nanare Na ukini pata kwa chuo mina kosa jemale Mina ulanga mbosho ukikulanga mabare
Pigia hila kama bank Wanege swaga hila high kate Luku sipigi fake utokuta na buffing
Louis Gucci your brother
Nagine mazezo
Nakata madini mukari zaidi ya donut Tanasha simba wenu na nyasi menu hai Naganyama sishobo kia tango mazikibuma Still sassy spendi mazoe talking chepe mochuna Unavi washone Uje uyu mwike nasi Kamata kinyo aje cha waswasi Na kama tingali nazima ita taxi It's all on me But don't ask for my number Penda watoto nye darasa Unguza self nita kukachi
Watoto na pombe Toto na pombe Toto na pombe Nilichofata ni Watoto na pombe
Nita sultanu kugeto Njoni kunyeshe maisha ya majengo Tupitie mpambe, tule wali Tuende pangani, tuchade majani Nono umevamini Na unashinda ukivu, tavuta chini Niyo haka inainua, sio siri Samahani, ni macho sio mimi Tumefika humu ndani ya giza Usijali bei nitalipa Kidogo msupa kaitisha Nikasikia meitisha kimfisha If you know, you know
You know
If you know, you know
You know
If you know, you know
You know
Kingfisher pantirimu Aye Manzeni leo Leo ndio leo Manyundo leo Watoto na
vileo Mshuni Kuja uyu mkinasi
Mata kinyo aje cha waswasi Na kama tingari nazima ita taxi
It's all on me
But don't ask for my number Penda watoto nye darasa
kuza selfie nita kukachi.
Watoto na pombe, toto na pombe, watoto na pombe. Nilichopata ni watoto na pombe, toto na pombe, pombe, toto na pombe.
Mama tanyewa
Nikumeshe
Yaleo kiboko
Nikumeshe
Mesiti utamu
Nikumeshe She, she, kumeshe
Asa kukwacha we
Taweza
Ninde kwa mwengine
Taweza
Teuri sina
Chisi tuwa Chese shana
Tunashikana shikana Tunacheze shana Che, che, che Rumba Che, che
Mani na kutu hadi kwa booth mukula itina Flex na girls jina kema kena Ako fine fine one chida mdomo matena Unasikia beat tunatete mani na kutu hadi kwa booth mukula itina Flex na girls jina kema kena Ako fine fine one chida mdomo matena Kumbe dem jo ninge uswa gedomo Wage domo ninge uswa gedomo Kumbe dem jo ninge uswa gedomo Ako zabe anashikisha na thiongo Kumbe dem jo ninge uswa gedomo Wage domo ninge uswa gedomo Kumbe dem jo ninge uswa gedomo Kana bubble kana penda nga mdomo Unasikia beat tunatete mani na kutu hadi kwa booth mukula itina Unasikia beat tunatete mani na kutu hadi kwa booth mukula itina Unasikia beat tunatete mani na kutu hadi kwa booth mukula itina Flex na girls jina kema kena Ako fine fine one chida mdomo matena Unasikia beat tunatete mani na kutu hadi kwa booth mukula itina Flex na girls jina kema kena Ako fine fine one chida mdomo matena Kumbe dem jo ninge uswa gedomo
wagedomo ningeuswa gedomo kumbe demjo ningeuswa gedomo akozabe anashikisha na thiongo kumbe demjo ningeuswa gedomo wagedomo ningeuswa gedomo kumbe demjo ningeuswa gedomo kana babo kana penda ngamdomo
Buda boss kumbe ngeus ni wagidomo Ana daidi na venya pendi masomo Msomo na heza flow si pendi mdomo Si formal itabidi ni seti kikomo Si normal chura kupatana na ongongo Kwa ngango skinny nigga kupatana momo na hormones Zake zimepanda past kongo Leo ni manduru na masifa ni za thiongo
Kani ngeus wagidomo na natupa mdomo Kana bonga chafu na kasafisha na omo Kana lia lia kanyamazishe na lolo Na uneza kapatia juka na washo na hormones Kani basha na kujanga na kiondo na katanga Mabia nyimki katanga mavodo Kala clash na na vibe na opondo Nataka tuka soup na samaki ya
kamongo Kumbe demjo ninge uswa gedomo Wagedomo ninge uswa gedomo Kumbe demjo ninge uswa gedomo Ako zabe anashikisha na thiongo Kumbe demjo ninge uswa gedomo Wagedomo ninge uswa gedomo Kumbe demjo ninge uswa gedomo Kana bubble kana pendanga mdomo
Mwaka nkachupi, sezi kwambia rangi Nukizuwa zogo, badu utapanguzwa Nacheza kiuba zenga, chezi kamhenga Nomani ya fandi anataka kasi Na jui kurequest, adirachwa na kunyima Atikuna tatu kumbe budani ufucha Jui kurequest, adirachwa na kunyima Na badu anagawa na badu ya kutengi
Knock knock, who's there? Boys wa kidomo, ganga Niaje suatu ni pedi kongo Bombo, mini ras na spendi local Fofo, nimechapa ni kalala fofo Don't touch, kani toja ni umipika lombo Nono, hadai straight anataka combo Shobo rice peas ngofu chomo hadi koko Choko, sezi mainshimo kande mwono Kumbe demjo ninge uswa gedomo Wagedomo ninge uswa gedomo Kumbe demjo ninge uswa gedomo Ako zabe anashikisha na thiongo Kumbe demjo ninge uswa gedomo Wagedomo ninge uswa gedomo Kumbe demjo ninge uswa gedomo Kana bubble kana penda nga mdomo
Maniga wa minyanya ki Japan nigga saki Nigga Nigga fucking Manje kewa pige luku kesho weto kuje kambi Kurutu wana kutu minatako pa kwe rangi Sima yokitu ka imenuka imeoza Akibonga shit mwambia ende ya kaoge Kijana mpole smart occupation pickpocket Ngeo some iba wana kaka
Kusuma kinyani kukurusi mwani gani Kukurusi mwana mani na kukurusi
mwani Kukurusi mwani Speakers on
Sometimes what you do Sometimes what you dream can be receiving Na uwezi kuvuna usichokipanda Thanks God forgiven Yetu sikuwa na umeme wala kepo Mizi moja t-shirt na yepo Iti lebo na miki lebo Lebo kunde gang lebo
Lights off Speakers on Turn this motherfucker up
oh, na, na, na.
DJ Rocky
Sometimes what you dream can be receiving Na uwezi kuvuna usichokipanda Thanks God forgiven Yetu sikuwa na umeme wala kepo Mizi moja t-shirt na yepo Iti leo na miliki lepo Lepo kunde gang lepo Siku zote kisichokuwa kitakufanya uwe ngangari Hata mwanga uwezi kumjua So ishi nao kwa tahadhari My sister squeeze shape wananunua Uwe pambana upate salari Ila usisahau pesa maua So ukikosa hata usijali One love kwa wanangu wa kita Nye ndo mnanunua CD Two love kwa wanaki wa insta Unafanya niongeze BD Three love kwa master na lita Mlinifanya asira zizidi Oh love Jiangumu nilizopita mkanipa na jina mkasema ni itwe Kunde boy jeshi
Kuna siku hizi wanatika
tembo
Hata weni jeshi Yani kama una pigo za kirembo ni jeshi Kunde boy jeshi Yani wanangu wananita tembo Jeshi No 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 no
Hata weni jeshi
Yani kama una pigo za kirembo ni jeshi Kwa love kwa wanangu wakita Nye ndo mnanunua CD Kulo kwa wanaki wa insta Unafanya niongeze
bibi Inamini mungu yupo tena Naongea nae Yapo sisi sauti yake Nikianguka ntainuka tena So sishangae waitembo anaso peke yake Koza ino Unapokyo kota ndo kato kutunza Ili kesho kisije potea Na unaposota ndo kato kujifunza Ni wapi ulipokosea So kama siwezi kujibizana Ila mwezenu nyeungwa na subra Cheki madiri ya navobongana Kosi Kota yangu ni ribla Unasiwa ono lutumo kunitukana Vichovya uviko kibla
Tena squeezy hata simbi sana. Acha washindane na Ibra. I say one love kwa wanangu wa kita. Nye ndo mnanunua CD. Two love kwa wanaki wa Insta. Unafanya niongeze BD. Three love kwa master na lita. Mlinifanya asira zizidi. Oh love. Njia ngumu nilizopita mkanipa na jina mkasema ni itu.
Hujalala, sijalala, kuna venye leo
enta inabamba.
Hujalala, sijalala, kuna venye leo enta inabamba. Enta ina ba, mba, enta ina ba. High school yenu mkwa mnavaa short. Sister school wa mebeat but machop. Piri wa DH alikuwa Robocop. Wadwa Kem alikuwa meowa Goldilock. Saya Ramza mamori wanachana. Pani ya wiki kijana lima shamba. Jembe itakuwachia blisters na alama. Demo kwa mevabata na niskanga. Hujalala, sijalala, kuna venye leo enta inabamba. Hujalala, sijalala, kuna venye leo enta inabamba. Enta ina Entaina ba mba Entaina ba mba Entaina
DJ Rod G.
Wanafunzi wamejipina shada. Na walalu wamejaza jaba kwa juala. Spy wa mode wa fizo Mr. Karanja. Fuska pia cabbage, mfupa ya nyama.
Shhh, Alejandro, wacha ku make noise kwa daru.
Sijalala, kuna venye leo enta inabamba.
Hujalala,
sijalala, kuna venye leo enta inabamba. Enta ina
ba, mba.
Enta ina
ba, mba.
Drama inakama, leo tunaruka kuruka.
Yo, yo.
Kumbuja fanya, leo utajuta kujuta. Benches, kwa na mtata.
Yo, it's all over. Kwa sherehe na itaki asira. Itaki mabombo maniga. Inataka tuma kwanto meiva. Bill nitalipa kwanza kani kuririma. A4 Apple na K4 kanali. Sijai kata guil kata guil katikati. Sipati na kata bali pali yaifai. Kabado unapima cheki venye naifanya. Bado tuko baesa bitch ni bad manners. Kama kuna giza taitana. Bado tuko baesa bitch ni bad manners.
Bitch ni bad manners, manners. Bitch ni bad manners, manners. Bitch ni bad manners, manners. Bitch ni bad manners, manners.
Bitch ni bad manners, manners. Bitch ni bad manners, manners. Sifuatani na umati na jimez kama bangi. Alipono na mababi yesi guashe ni banisi. Mkate na ukapi jom chai na amani. Alimesa kabaki ya konditi juu ya haki. Atakikani na umati ya kitoka atabaki. Hindyo wori kwa mzazi tusilete za uzani. Nime uwa.
Tuko sherehe na itaki asira. Itaki mabombo maniga. Inataka tuma kwanto meiva. Bill nitalipa kwanza kani kuririma. A4 Apple na K4 kanali. Sijai kata guil kata guil katikati. Sipati na kata bali pali yaifai. Kabado unapima cheki venye naifanya. Bado tuko baesa bitch ni bad manners. Na kama kuna giza taitana. Bado tuko baesa bitch ni bad manners.
Bitch ni bad manners, manners. Bitch ni bad manners, manners. Bitch ni bad manners, manners.
DJ Rob G.
Weni mrasta mandasta umeka kwa kicho. Weni kimasta mabasta dulo kuficho. Unelewanga munelewa. Unelewanga munelewa. Apa sinayo mbogi ni arasta. Rasta. Kwa super marege kwa Snapchat. Mazigi jo tutinge madasha. Anakuparesha tunapulula mabianga. Na ima jani siya kericho ni agabianga. Ilianza kakikolo saini pienga. Nina seske menijazi ya weather. Barreta bakmanyu ya effort. Nina mazigi kanichi na kondiko mia. Netflix maria na kwando sesmia. Makuki ndo hizi baby memshikia. Ruki lakini leo beda na rukia. Backbench na misi mabusu. Freaky Friday na get loose na Lucy. Tika highway, majira it na ngusu. Pigwa wire, kazuku. Rasta, nikiwa area sizi wake. Flash, flash,
shikani tei ama mbotke faster tuzidi dau sadi shokte ala na uwekange chini niokoko sherena itaki asira itaki mabombo maniga inataka tuma kwanto meiva bill nitalipa kwanza kani kuririma efo epo na keifo kanali sijai kata guil kata guil katikati sipati na kata bali pali yaifai kabado unapima teki venye naifanya bado tuko baesa bitch ni bad manas na kama kuna giza taitana bado tuko baesa bitch ni bad manas
bitch ni bad manas
Hours later.
Come baby come nick up again get in love. Ooh baby can get in love. Come up and nick up again get in love.
Follow at DJ Roji on Facebook and Instagram. Hashtag DJ Roji. The party perfection.
Come baby, come nick up, I can get in love. Ooh baby, can get in love. Come up, coupe, nick up, can get in love, love, love. Come baby, come nick up, I can get in love. Ooh baby, can get in love. Come up, coupe, nick up, can get in love, love, love.
Ini pepe kabarua huwa, sioma pepe ya madakarua. Tangu nivishe pete, yani sija uwa. Lazima ni pepe tevijua au mvua. Mikongu dem sura tabia kutere kebisha. Na size pia umata aise ya chakubisha. E bombe jirani ya weke pezi ya kudusha. Jini kona Patricia, tunabiringisha.
Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili. Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili.
Come baby, come ni kupe, can get in love. Ooh baby, can get in love. Kama kupe, ni kupe. Can get in love, love, love. Come baby, come ni kupe, can get in love. Ooh baby, can get in love. Kama kupe, ni kupe. Can get in love, love, love.
Mapenzi ni kipofu, mimi ndio stick. Wengine waki walk off, mini ta stick. Isi yo juju kamote, yangu ni stick. How can I breathe, na simu how pick. Na kufikiria zaidi ya vile na sahau. Mapenzi ni safari na usha kula fair. Wow, how, haki unanifanya how. Nimetupa rada, imebaki nitupe mao.
Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili. Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili.
Come baby, come ni kupe, can get in love. Ooh baby, can get in love. Kama kupe, ni kupe. Can get in love, love, love. Come baby, come ni kupe, can get in love. Ooh baby, can get in love. Kama kupe, ni kupe. Can get in love, love, love.
Adisi ya siya love, please ni kachoke. Utanyonga chungu kwanza.
Friday night, ita wenza kwa ambie. Kuna party tonight, no time sasa wakimbie. Chelewa, chelewa, mwana si wako. Na uchunge usije hepa na wako. Umchele usije tiliwa kwako. Baby, ikibamba sana piga kelele wewe. Na kama ni noma sana piga kelele wewe.
Boomerang dance on the dance floor. Fine girls dance on the dance floor. Hennessy pour on the dance floor. Cause leo ni kutesa. Tesa. Form ni kutesa. Cause leo ni kutesa. Tesa. Form ni kutesa.
Nimeingiza dosi na pressure. Kwenye burudani nilipiga show nilitesa. Big up the fine girl in a pretty little skirt. Young man in a African shirt. Wave your hand and do the oddie dance. And shake your bump like you know how you work. All of the drinks on me, mifuko imeja leo, imeja pesa. And if you look at me, luku luku, vile natesa. Ooh, naiki bamba sana wapi nduru wewe. Na kama ni noma sana pida kelele.
Zone, imewasha kingdom, keti mba tukukon, tukuteke kwa chom, fenana Papa Jones, Nadia apa ndio don, to simpatiko phone, nasikia ako salon, tulomi ndo the bomb, club pia imikrom, bogi mbaka yangong, mebambika na song, zile si hu perform, rende pia ni wrong, niko juu ya nyama ya bama na kachumbari, na juu ya diabetes cha tuweki sukari, plan size imetufikishia uko kari yako, walevi washanza kuleo, mekali ya floor, anasikia form ni kutesa, tusimalize kanji domtatu rudi kalesa. Wakanesa, mavodo bila chesa. Hakuna kulala, kuna kesha
kukitesa. Chesa, chesa. Chesa, 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 chesa. Chesa,
miubandika, miubandika, miuba, miuba, miubandika, 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 miuba, miuba, miubandika. Miubandika, miubandika, miubandika. Take it down low, coconut,
coconut.
Head down, touch your toes, frukuta.
Frukuta.
You know, chako slow, sokuta.
Sokuta.
Yamaladidi. Yamaladidi. Miubandika, miubandika, miuba, miuba, miubandika, 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 miuba, miuba, miubandika, miubandika. Miubandito.
Shikambo, Farida miupendanga ukini oma. Chunga raya imalisia oma. Miuenda mjingo delitai uma, uma. Miukwanga faya moto, 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 moto. Kwa mamboto, moto kasusumila jwa mangoto. Ice moto jwa mashingo ni magoro. Tuko pwani, tuko pwani. Twaserereka, tukikunywa mnazi. Twaburudika na kina Abdi. Cheki cheki rada apo paroti. Riswa, taruka kama sai. Riswa, toto na inyambis. Riswa, itam kuskus. Riswa, huku mimi ndio di.
Bandika, miubandika. Miuba, miuba, miubandika. Miubandika, miubandika. Miuba, miuba, miubandika.
Miubandika. Miubandika, miubandika, miubandika,
miubandika,
miubandika, DJ Raji. Una form, manzi sujo tishere. Leo tupike kelele, rauna jipo mwenye. Asuni chama kwa nando.
DJ Raji.
Manzi sujo tishere. Leo tupike kelele, rauna jipo mwenye. Suni jama kwa nando. Tuki washe tupepe. Tukate maji leo tulewe. Webers ucheza kama wewe. Tuyo cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Webers ucheza kama wewe. Tuyo cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Webers ucheza kama wewe. Trio na cheza kinini, mdhamini sipini. Nakaona daimoshu utazivuta kute chimne. Limit ya fulize imaongeza kankoma chingli. Naza shike jack, nakanudhu sikie pifi. Na cheza kiroro, na cheza kibingman. Naza pika soko, nishike kijipa. Suririme mdagi meditation na kififa. Shuksha kibandas kichapodondo inaza jipa. Rada na madenge, vute izo matenge. Sicho mange kamenje, uskini kuma wenge. Naza nyonga sana mkona nze kumeaz gwembe. Manze kakivana, snapigana tu vijembe. Peleka na drrrr, peleka na drrrr.
Mtoto na ntara dara Slete pa machir Mangu na vitu chora chora Mute kama brr Mtu kwa kama princess Magala ni wapeng Wapa kuposti wapa Pinterest Bom Manzi sujo cheshere Leo tupike kelele Rauna jipo mwenye Asuni jama kona ndom Tuki washe tupepe Tukati manji leo tulewe Webaz ucheza kama wewe Chuyo cheza kama wewe Cheza kama wewe Cheza kama wewe Webaz ucheza kama wewe
Mama bring my feelings Baby I can never let you go Umenichemsha ubongo baby nimekubali Just like a sweet melody You're magical but you don't know Umenichemsha ubongo baby nimekubali Baby nimekubali Ndaga kubye simanyi The way you shake your body Show me your busy body God you know nobody I wanna choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo Me gonna choo-choo-choo-choo-choo
DJ Raji
You know your body like a dicey I wanna make you my wifey Your body like a dicey I wanna make you my wifey now Taka kubye simanyi The way you shake your body Show me your busy body Ingoli no body I gonna choo-choo-choo-choo Choo-choo-choo Me gonna choo-choo-choo-choo Choo-choo-choo I wanna choo-choo-choo-choo Choo-choo-choo Me gonna choo-choo-choo-choo When you shake your body Spend my money When you shake your body Spend my money When you shake your body We spend my money Baby shake your body Leave me I'ma be my feelings Baby I can never let you go When many times I will come to you When you shake your body
Wasichana Ati we ni kichwa mbaya Nati leo ntaka dawa Unapendo mama sana Na upendagi wasichana
DJ Raji
Lakini nimeshtuka We ni mwanaume umewekwa umefugwa Haunishtui na yo gari ya dadi Haunishtui na yo pesa ya mami Doka hapa Doka nani Unaturingia vile umeomoka Tulitoka kayole squeeze unaishu moja How to story go fall up
Na koshia dem yako mindyo mopsik Aikosi pia njim nani kopi Julezi kikisha mindyo choki Na wendyo chali ama weni kadem Chunga dem yako minda kapeng Abiro chwadi mindyo matek Mpek mpek ndosi mwage mate Check check ndasi kule kake
Tigoto tiga kuriyama dagi
Kuria dana Unaulizo kaute zana Kaunapenda kunyonga sana Naupenda giwa sichana Ati we ni kichwa mbaya Nati leo ntaka dawa Unapendo mama sana Naupenda giwa sichana
I'm a jabba man, na siyezi katema Kashada na kaglass kakupima Fix your makeup, hita panguza kemira See you later, wesi mzing, wesi king Ataka ni kukazo, si kaze kunyi Weni mtaro, nilizamo, siku je 2 weeks Na woni judge tu sana, na hawalipwi Na mangezo be like
Vitisho highness to uui Buda utajua haujuui Kila mtu wana kujua
jua kama choo ya gava. Mbogi yako inakaa fruity sana. No wonder manzi yako ananivuti yanga. Address me vile una dress your father.
Kijojo tira kurira madagi. Timahiruna wadende kuharuwe.
Tanyo we. Unapenda kuria dana. Unaulizo kautezana. Unapenda kunyonga sana. Unapenda giwa sichana. Atiwe ni kichwa mbaya. Na kileo ntaka dawa. Kilo mamu sana.
Shakubali tukue kikulacho. Spendi kupoteza wakati. Na machingri huwabeba tukanati. Kambu wani tucheze wakiweti. Musa style pige maji na kijiti.
Ati anapenda face anadai tukutest. Niki cream ya ni cake nikahaga na kawesi. Figa na neketi na maform plenty. Nina maringo lately. Bailey panda deadly. Woman to man hini 2 by 2. Sina haja kukujua nipe ile kitu. Cheki body cheki drip cheki ki atu. Ati nawapea fever basi baby hachu. Na hakuna kompe mimi sio bambu. Kusaka hizi midash ndo nafikiria tu. Samurai Jack mandi mini aku. Miu kuwa number one hawa madem ni lachu.
Pass the cushion peng, pass it over.
Kutoka
jana till today, hatuja kuwa sober. Yeah, pass the cushion peng, peng kisha leta nkupe mjulu peng. Riengi kwa sawa nko mabubu came. Na demu ni msawa we see all the same. Yeah, when you covered millionaire. Vile when you msawa, when you covered billionaire. Put your hands in the air, now bend over and those kie kingie.
Kasi yangu ni simple. Nikishiba ntoke kichiko. Sunajwa mini ule boy wa maringo. Sonre sana nirudi kwa same shimo. Sina time ya kuko times two. Round moko ni na for you. Niko area sunasikia iso manduru. Toto nzuri ya nageuswa kiguru. Tangu kitambo miu waga silali. Nina mpango wa kutengeza mali. Madem zenu ntawa honga chumani. Alafu kupigwa siya titafadhali. Now you know.
Keja liomba mwaniki. Lukwa liomba chirani. Na kwa best vile anajidai. Bazu, bazu, bazu. Hauna kakitu bazu wa udu. IG chocha maisha ya ju. Caption lamu with my boo. Lifestyle na madeni. Niku jotwa jotwa na benki. Wacha kupostu kijocha. Atuko lamu na vile umesota.
Hati wani sosu kitako na bain. Wongo sema walai. Chocha mbona unajam. Bro mesota na unakata. Ati yani unanga mali. Woshindo mehaya gari. Woshinda nini na nani. Bro mesota na unakata. Cheki bro mesota na unakata. Natipia umeokoka unendanga chach. Unade unachopa na unatabike. Miadi sijui mbona moko mangwai. Hama joni jaba zimeru. Na usi mune shiru. Na unapatika na daily stage ya luu. Mbona ulichochana umebindai. Bado kona deni adia mayai. Ona mbaka tala inakudai. kweli sauce ukitaka una buy. Bongo sema walai. Tocha mbona una jam. Dome sota na unakata ati yani unanga mali. Boshi ndo mehaya gari. Boshi ndo nini na nani. Dome sota na unakata. Nifani unadhani unachapa. Buda kusota si dhambi ya chakata. Nifani unadhani unachapa. Buda kusota si dhambi ya chakata. Majori jaba zimeruka. Na ose mone shiruka. Na unapatika na daily stage ya luka. Ati weni sosu kitako na bai. Wongo sema walai. Chocha mbona unajamu. Dome sota na unakata. Ati yani unanga mali. Boshi ndo mehaya gari. Boshi nda nini na nani. Dome sota na unakata.
Follow at DJ Roji on Facebook and Instagram.
Aya, ate ho, tiga goma.